yabantu nabakhethi noma chitani fleki sizivathi fleki ngokuwa makhethi ngoba kunalabantu bayahamba ekuseni bakiyenisi lekutuli energy yabantu nabakhethi noma chitani fleki sizivathi fleki ngokuwa makhethi ende kunalabantu bayahamba ekuseni ngoba ngingena bangibize mafishi ndeshi yaningali bidiphuma ilushi lepishi njazaki profunike sinti sinti yekantani zivathule istuse istuse ngoba ngingena bangibize mafishi ndeshi yaningali bidiphuma ilushi lepishi njazaki profunike sinti sinti yekantani zivathule istuse istuse
kenensi ukhule kanzima ufuna uye sentini bebahleka bathi ukhulele emkhukhwini manje unemali yena ufuna uye sentini untanga athi ufuna ihenensi ukhule kanzima ufuna uye sentini bebahleka bathi ukhulele emkhukhwini manje unemali yena ufuna uye sentini untanga athi ufuna ihenensi ukhule kanzima ufuna uye sentini bebahleka bathi ukhulele emkhukhwini manje unemali yena ufuna uye sentini untanga athi ufuna ihenensi ukhule kanzima ufuna uye sentini bebahleka bathi ukhulele emkhukhwini manje unemali yena ufuna uye sentini.
Ngoba ngingena bangibiza mafishini, 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 ngoba ngingena bangibiza mafishini,